kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jimaatat galgale keessa salama walakka jel kabega sasadit meter bandi digdemishan ifsodomi tokurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa bitooteessa 23 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 14 bara 2007 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Akkaataatti fayyadama laga Abbayyaa kan ilaaleen biyyoonni sadii waliigaltee har'a mallatteessaniiruu mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Itoophiyaan teeknooloojii intarneetii ishee guddisuudhaan tajaajila G4 yookaan 4th generation jedhamu kennuu jalqabuu ishee beeksistee jirti. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Gurmuun hidhattoota Sudaan kibbaa tokko immoo ijoollee loltummaatti bobbaafatee ture aga 250 walaba gad lakkise. Kun immoo gabaasaa keenya oduu keessaati. Qophiin keenya torbanii ispoortiin dabareessaa eeggataa jira. Bakka Ameerikaaf uummata ishee immoo qophii addaa qabna waa'ee ibidda bosonaa Oromiyaa keessatti ka fuuleffate. Qophii keenya maraafuu agaa xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleen soduutiif gara jaallannetti adeemna.
Akkaataatti fayyadama lagaa Abbayyaa fi itti gargaaramanii fi ijaarsa hidha Abbayyaa kan ilaaleen Itoophiyaa, Masriif Sudaan har'a waliigaltee tokko mallatteessanii jiru. Waliigaltee kana kan mallatteessan hoogganoota biyyootii sadii ta'uun beekamee jira. Lagaa Abbayyaan gargaaramuun haala biyyootii sadeen hin miineen waliigaltee irratti hundaa'uun akka ta'us waliigalan. Bishaan laga Abbayyaa biyyoota sadeeniif walqixxee qoodamuu qabas jedhameera. Michoomni Afgaanistaaniif Yuunaayitid Isteets gidduu bu'uura qabu ta'uu kan ibsan pireezidaantiin Afgaanistaan Ashraaf Ghaanii Ameerikaan biyya keenyaaf abdii bilisummaa kennite jechuun galateeffatan. Daawwannaa guyyaa sadiif as Waashintan keessa kan jiranii fi aangawoota Ameerikaa wajjin wal argaa kan jiran hoogganaan Afgaanistaan Haaraan Ghaaniin mootummaa garagalchuudhaaf waggoottii 13 caalaa fi waraanaa kan jiru loltoota Taalibaan injifannaa jechuudhaan dhaadatan. Haleellaa shororkeessotaa akka bara 2001 Ameerikaa irratti gaggeeffame sana booda Ameerikaan hidhattoota Al-Qaayidaa Afgaanistaan keessaa faana bu'uu jalqabde. Shororkeessummaan sodaadha akkasumas hojii seexanaati kan jedhan pireezidaantiin Afgaanistaan Ghaaniin kanas kan jedhan ministeerotti isaa kan Yuunaayitid Isteets Ashton Kaartar wajjin yeroo dubbatanitti ture. Garuu jedhan nuti uummanni Afgaanistaan dhugaa jiruu shororkaa jiruutti ni dubbanna. Lakkii harka nuun caaltanii isin injifannaa jedhanii jiran. Pireezidaantiin Afgaanistaaniin aangawoonni sadarkaa olaanaa kan biroon Abdullaa Kibxata Bori, Pireezidaant Baraak Obaamaa fi ittaanaa isaanii Joo Baayden wajjin wal argu. Gaafa roobii immoo koongirasaaf ibsa kennanii booda pireezidaantiin Afgaanistaan gaafa kamisaa gara Niwuyoorkitti qajeeluudhaan aangoota tokkummaa mootummootaa wajjin dubbatu. Gareelee hidhattootaa Sudaan kibbaa keessaa tokko kan ta'e koobraa jedhamu ijoollee loltummaa keessa turan 250 gadhiisuu isaa beekseera. Baadiyyaa kutaa joonglii keessa ijoollee gadhiifaman kana keessa shamarran 4 kan jiran yoo ta'u daa'imni waggaa 9 akka jiru beekameera. Gabaasa kana Lisaa Shalaayin terge namo.
Ijoollee loltummaatti bobbaafate gad lakkisuun gurmuu kanaa kun marsaa afraffaa ta'uusaati. Gurmuu hidhattootaa koobraa jedhamu kana jala kanneen turan ijoollee gara 3,000 ta'an gad lakkisamuudhaaf carraaqqii godhamaa jiruun bu'aan kun argame. Baatii Amajjiif jalqaba baatii guraan dhalaatti loltoota ijoollee 660 gandeen kutaa joongli, piiboorii fi gumrook kanneen jedhaman keessaa walaba gad lakkisame. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa UNICEF akka jedhutti guyyoota 2 gidduutti ijoollee 400 kabirootu gad lakkisamuuf jira jedhamee eegama. Ijoollee loltummaatti bobbaafaman keessaa garii gara waggoota 4 waraansatti hirmaatanii turan baay'een isaanii gonkumaa mana barnootaa hin deemin jedha dhaabbatichi. Sudaan kibbaatti bakka bu'aa UNICEF Jonathan Veitch akka jedhanitti haala rakkisaa naannoo sana jirurraa kan hafe hamleen ijoollee sanaa gaariidhumatti jira. Tajaajila nyaataa, qubinsa akkasumas uffataaf tajaajila fayyaa bu'uuraa akka ta'e dhaabbata sanatu kennaafii jira. Haala sammuu isaanii jeequ kan keessa dabran keessa akka bayyanatanii fi gorsi saayikooloojii yookaan yaada qalbii akka kennamuuf dubbatu Mr. Veitch.
UNICEF stands ready to provide the necessary support for children to be reintegrated when they are released.
UNICEF dabi qarqars yolle jechu yo yollen tun gadalakki faman yokan ammo maati isaniti dabala mani qarqars barbaachi sa taiken nuuf qoppi jira taatulle maati yolle tana garum isan jira nordo futti jir kesumattu yo isani hawasi isaniti debian qarqars sargachu akkadandan yolle tan kesa hagi guddani maati isani yokan ammo hawasi isani inu margatani jennetin e gujir taatulle hujin jabduni wanjal qabamu maletti jir keesumattu ijoollee tana jireenya isaanii gadhaabuuf barnoota ogummaa leenjiitii fi sagantaan gargaraa kennamuu fi malee yoo isaan keessumattuu maatii isaanii dabalaman.
Bakka bu'aa UNICEF kan Sudaan kibbaa keessaa kun akka jedhanitti kanneen ammaan dura gad lakkisaman loltoonni ijoolleen 200 ta'an garii maatii isaaniitti dabalamanii jiru. Kaan immoo dabalamuudhaaf qopheessamaa jiran. Gurmuu hidhattootaa ijoollee kana qabatee loltummaatti bobbaase kaakoobraa jedhamuuf mootummaa Sudaan gidduutti eega mariin araaraa tolfame booda kan ijoolleen kun gallakkisamuu jalqaban.
Naayijeeriyaa keessatti sanbata dhufu filannoo gaggeeffamu walabaaf madaalawaa akka ta'u pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaan gaafatanii jiru. Hookkara filannoo gaggeeffamuuf ture yeroo biraatti akka darbu dirqisiise san lammiiwwan Naayijeeriyaa fudhatama akka dhabsiisan pireezidaant Obaamaan gaafatan. Embasiin Ameerikaa Abuujaa keessa jiru viidiyoo har'a ifa baase irratti filannoon milkaa'uu qaba. Kun immoo leeto seentummaa Boko Haraam dhaabsisuuf gargaara. Akkasumas kan manaaf qe'ee ofiirraa godaanuuf dirqaman lammiiwwan Naayijeeriyaa miliyoona tokko caalaa gara qe'ee ofiitti deebisaa jechuudhaan pireezidaant Obaamaan dubbatan. Filannoo demokiraatawaa keessatti hookkarri iddoo kan hin qabne ta'u hoogganoonni fi kaadhimamtoonni dorgomuuf dhiyaatan deeggartoota isaaniitiif ibsuu qabu jedhu pireezidaant Obaamaan viidiyoo waraabame kanarratti. Kanaafis hookkarri kamiyyuu kakaasuu deeggaruu yookaan immoo itti hirmaachuun barbaachisaa akkan ta'in hubachiisan. Gama kaaniin sagalee ituun kennin dura ta'u sagalee kennaatu jiranii akkasumas sagaleen uummataa egala kaa'ame boodas ta'u nagaan eegamu qabaa jedhu lammiiwwan Naayijeeriyaa hundumtuu karaa nagaan ilaalcha qaban akka ibsan sagalee kennaniin hookkaraa fi wawwaachaa warra jiraniif gurra akkan ergifneef pireezidaant Obaamaan gaafataniiru. Magaalaa galma mootummaa Tuunisiyaa Tuunis keessatti taleellaa shororkeessotaa dhaqqabe. Kan torban darbee sana booda muummichi ministeera biyyattii har'a poolisoota shan hojiirra ari'aniiru. Haleellaa muuziyeemii biyyattii irratti gaggeeffame kanaan lubbuu nama 21 darbuun isaa ni yaadatama. Hoogganaan nageenya biyyattii Habiib Isid itti gaafatama damee basaasaa qondaala poolisii Tuunisiif kanneen biroo lama hojiirra ari'an. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaan sadarkaa teknooloojii ammayyaarra ga'e tajaajila intarneetii 4G yookaan 4th generation jedhamu gargaaramuu jalqabuudhaan toora biyyoota Afrikaa kabiroo 19 galuushee Itiyoo Telekoom beeksisee jira. Dhuma torban dabreerra kan ifatti beeksisame dhimmi kun tajaajilli intarneetii 4G jedhamu kun qaama piroojektii tajaajila teknoolojii Itiyoophiyaa bal'isuudhaaf doolaara biliyoona 1 miliyoona 600 hojjetamaa jiru keessa ka jiru jedhamee beekamee jira. Gabaasaa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Tajaajila intarneetii dhaloota arfaffaa kan 4G jedhamu jalqabamuusaa sanbata darbe Finfinneetti hoteela Hiiltan keessatti beeksifamee jira. Kanaanis maamiltoonni tajaajila ammayyaaf saffisaa ta'e kan ittiin argatan ta'u Itiyoo Telekoom ibseera. Tajaajila biroodbaandii telefoona harkaaf kompiitara isaanii irratti kan argatan ta'uunis ibsamee jira. Teeknoolojiin kun Afrikaa keessa haaraa ta'uusaa kan dubbatan hojii geggeessaan Itiyoo Telekoom obbo Abdurahim Ahmed Itiyoophiyaan gama kanaan biyya 20ffaa ta'uushee ibsaniiru.
ባለፉት 3 ወራት 12 ሀገሮች ብቻ ነበሩ አሁን ግን 19 ደርሷል እኛ
ኩን በየኬኛ ከሰቲ እና ኦጂራ ኦሉት አፍሪካ ከሳ ባቲሌ ሰደን ደብረከ ሰብዮተ 12 ቆፈዮታን አመገሩ 19 ጋን ይጅሩ ኑቲ ከነ ኦጂራ የሮ ኦልቺኑ ብዮተ 12 ቆፈቱ ጅራቱሬ ኑቲ ሰደርካ ያሊረ የሮ ገኙት ወርካኒሞ በክሲሳኒ በክሰኒ ጅሩ sadarkaadhaan yoo keenye 16ffaatti ka jiran tokko randeebiyaa tokko aga 6tti kanneen jiran amma yoonaa 4G hojiirra biyyoota hin oolchitin jiraniidha.
አፍሪካ ከሳ ተኮፋን ናይጄሪያ ለማፋን ማስሪ ሰደፋን አፍሪካ ክባ አርፋፋን ሞሮኮ ሸናፋን አልጄሪያ ጃፋን ሞ ኢትዮጵያ ተውካን ኢብሳን ኦቦ አብዱራህማን ማስሪፍ ሞሮኮን ተጃጀለ 4G ሆጂረነውልችኔ ጀራን ተጃጀለ ኢንተርኔት 4G ጀደሙ ከናፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ ካምፓኒ ለ አዳዳ ወሊን ወሊ ገልቴ ከመለተ ሴፍ ባሲን ዶላራ ቢሊዮን ተኮፍ ቀጥ ጃ ካንቲ ባይ ኩን ቃማ በበል ሱ ፕሮጀክት ቴሌኮም ተው ኦቦ አብዱራህማን ኢብሳኒሩ አከጀጨ ሳኒት ፕሮጀክቲን በበልሱ ኩን አዴም ሲፈማ ካንጅሩ ካምፓኒ ለ ሁዋዌ ZDTF ኤሪክሰንን እናተው አማካን ሆጂራ ኦሌ ካን ሁዋዌ ቲጀራን ቴክኖሎጂን ተጃጀለ ኢንተርኔት 4G ጀደሙ ኩን አማፍ ካንን ሆጂራ ኦዱ ፍንፍኔ ከሰ ቆፋት ተኡሳፍ ማምልቶነ ኩማዲባ አፉርታን ካንት ፈየደመንተውን እብሰሜራ ናኑ ለብየቲ ከብሮ ከሰ ተጀታ ካጅሩ ተጃጀለ ኢንተርኔት 3G ኔትወርክ ከነምብሮ ወሊንገሩ ካንጀቱ ተኡ እብሰኔሩ
ለምሳሌ አሁን 4G የሚጠቀም ደንበኛ 4G አገልግሎት የሌለበት ቦታ ቢሄድ
ፈከኛፍ ማምሊ ተጃጅለ 4G ጀዱት ፈየደሙ በከ 4G ኢንጅር ዮደቀ ማምሊ ሱኑቱን በኪን ኦፍ መሳ ገራ 3G ቶፍ ጅጅራ በከ ተጃጅል ኢንተርኔት 3G ኢንጅር ዮደቀስ 2G ዮጅራተስ ኢሱመቶፍ ጅጅራ ጅቹዳ ከናፍ ማምሎን ተጃጅለ 4G ቀባተን ኤሰ ዮደቀን ተጃጅለን ያርገቱ ጅቹዳ
ኢትዮ ቴሌኮም ተጃጀለ 4G ጀልቀቡሳ ካን ላብሴ ጋቲን ተጃጀለ 3G ጀቹኒስ ካን ካናድሩ ቱሬ ኢላልትሴ ኮሜን ያቻይና ጅሩቲ ኬሱማ ተጃጀለ ሰና ሞባይል ሳኒረት ማምልቶኒ ቀበን ጋቲን ጋፋተማን ቃሊ ተኡሳ ዱበቱ ኮሜን ሱንጅራቹሳ አማናን ካን አማናን ኦቦ አብዱራማን አዴምሰ ኬሳ ካን ስራው ተውቱ ቀኒሩ ተውስ ኢትዮጵያ ኬሰት ጋቲን ጋፋተም ካምቢዮተ አፍሪካ ካብሮራ ጋጥቃ ካን ጋጥቃ ተኡሳ ዱበታን ካምፓኒለ ያዳዳቲም ግገፈማ ካንጅሩ ፕሮጀክቲን በበልሱ ቴሌኮም ዱሞ ወጋ ካና ካን ጥሙሮ ሙተኡምቤ ካሜራ ስርነ ሰነረተ ካይብ ሰሚት ኩን እናራውት ተጃጅል ቴሌኮም ካን ወሊገላ ጉቱማ ቢየቲ ዲበራ ሐርከሰዴት ተሚሻን ወልገውፍ ጅራ
አመየሮን ገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ሰዲ ተጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬ ቦደ ሳቶኮፍ ደቂቃ አፍርተሚ ሰዲ ደገፈቶ ተገኛ ኮፒ ስፖርቲ ኢትዮጵያ ራኬሰት ቶዱ ዶርጎሚ ኩባሚላ ከቴኒሲ ድሬ አትሌቲክስ ኢቭ ዶርጎሚ ለ ስፖርቲ ጉጉዳ ዱኛ ራት ፉሌ ፈተ ሶራን ሜገር መሳተን ሲንደበርስ
ዶርጎሚ እንግሊሽ ፕሪሚየር ሊግ ኤግጀል ቀበኔ ቶርባን ሶዶሜ ሶኬስ ጀራኔ ካሌፍ ጉያ ደንገደ ቆፍ ጎሊ ሶዶሜ ተኮጋል ዮሌን አፍሪካ ክለቢ እንግሊሽ ፕሪሚየር ሊግ ኬስ ተባቹ ጅራን ጎሊ ገልቹ መጅራኒ ወሪ ካሌ ጎሊ ገልችላማ ኢጆላይ ቮሊ ኮስቲ ቶከሞ ካ ሴኔጋሊ ሙአፋራ አትሌቲን ዳሎታን ሶማሌ ካ ዩኬ ጅራት ካኒ ካሌ ሪኮርድ ሃራ ድርጎሚ አውሮፓ ራቲ ማራቶን ሞአቲ ማራቶኒ ካሌ ሮሚት ሞአታን ናማ ኩመ ሄዱት ራቲ ድር ናማ ሄዱት ራ ድርጎሜ ኢትዮጵያን ኢራፍ ዱብራለኒ ሞአቲ ዲብ ሰዲፍ ሶዶሚ ሻኒ ጀልቀበ ጃታሚ ሰዴቲ ትወልታፌ ሱንኬሰሌ አግ ኸሌት ኩዳኒ ጃት ትወልታፍ ወር ወልታፌኔ ስዊት 16 ጀደን ቱነነሞ ድርጉሚ ኮሌጅ ኤፊ ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ ከNCAA ጀደኒ ኦዋዴ ሞጀርት አትሌቲን አሜሪካ ድርጉሚ ቴኒስ ያድሬቲን ቶኬሶ ታ ሰሬና ዊሊያምስ ድርጉሚ ኢንዲ ታ ቢኤንፒ ፐርቢያስ ኦፔን ጀደን ረቲ ሚሊ ዱኩቤ ኬሰባቴ ጋምዲራቲን አትሌቲ ሰርቢያ ኖቫክ ጂኮቪች ሞኤ ታንዋሊኔ ማሮሻን ታሜሶ ሞአቴ የጩ ማትዱሬው ስፖርት ከሳክቶኩ አትሌቲን ቴኒስ ድሬ አዱኛቲን ቶኬሶ ታይ ኖቫክ ጂኮቪች ድርጎሚ ቢኤንፒ ፓሪባስ ኦፕን ጀዳን ቢቶቴስ ኩዳኒ ቶኮ ጀልቀብዴ ሀግ ካሌቲን ዲ ድርጎማ ባሃኒ ካሌዱ መቴ ኢራኒ ሰትሞይ ጂኮቪች ናማቢያ ሰርቢያቲ ነሚኒ ሞይ ሮጀር ፍሬደሪቲ ናሞ ናማቢያ ስዊሴት ጂኮቫቺን ኩነኔ ናማጋና ዲዳሚ ቶርባቲ ታንዋሊ ድርጎሚ ኢንዲ ቆፋ ማሮ አፍሩ ሞይ ዮታ አዱኛቲ ደባላሞ ማሮ ሻንታም ድርጎሚ አዱኛ ጉጉርዶ ታን ሞይ ኤጀቹ ጉዶ ትቆፓይ ጉዶ ሙልካኤሌ ጀደዱበት ጂኮቪች
my team all these years and without them Definitely this wouldn't be possible. I kind of repeat myself all the time, but I really don't take anything for granted, even though
kan irrum de debie jeda akum qaralle jeda khan jeda ado worri nagar garu kan ammo na de gar jirachu baate hagan ingawu jeda tin dubata de tin kunini gam dubrati namo tleti america dorgommi tanana dunya ke sato ke sotat serenia williams city baranalle silata emoti jeda ne gantan mili dukube ke sabai serenani dorgommi tana gan kudani afre sotin dubat debite baranalle e gum fitu get mili dukube ke sabat serenani yo waqi jeda gan dufit debia jette tin worri jajjabeesi asingay galateeffatte akkana jette Serena.
The number one player in the world, Serena Williams.
A couple of days ago in my practice, I just really injured my knee and I fought through it and I kept playing and today I just could was struggling just to even walk and it was
Uyadi kanduratti jilbatna dukube inum qoppa inum tabadda jere adoru fujru untane tatulle itum qaqabsae itum titum eferkise intabadda jere tatulle untane yowake degannittu dufu utdebi ajet serenan amma mogara america debinet indurgommi maqa march madness yokana mo durgommi akumari maqa tbafatetti maratumma betotessa jadani dabarra durgommi ncwa ti nama million heddu dawat Dorgommintunini Athletics College fi University of America ke satti guddo be kamtu name dudda wa dorgommitana nama dabble heddut ke sumatu yuda bilen barnota ko ulanon dibsadif soddomi shani jalqabe kudani sadi kudani jahat waltaf jar waltaf ena kubre fulle jenne sweet 16 jadanin dorgommintunin dorgommi president America dabale nami million hedduda wat dabble barnota waltaf ankesa ka ettu mucabani ettu butotani wal Walin tabatan ke sumatu yuka gama DC Virginia of Maryland ke sa klabin to kolleni aga kudani jahan kan ke sa tuwal tinafne turgun nakmale o wade mut jirtu. Warri waltafe kudani jahan Amerika gama diha gama kibba gama jiddu galaba gama jiddu galaba hafa. Warri waltafe to ke sun Kentucky, Arizona, Wisconsin, Duke, Michigan, Wichita State, Gonzaga, Oklahoma, Utah, USCLA, University Carolina ti Notre Dame fi North Carolina fa Louisville lillen West Virginia fi Xavier lillen warra waltaf kesa kudani jahan kesa tok amma mo gara durgummi English Premier League dagabarra durgummi tanaganne dabri jalqabani kaleb guyyade ngadda goli soddomi tokko gale warri hagi tokko goli sadisadi galfate war klebi isani mo achis kesa tokko ijolle Africa fa war goli galfat kesa tokko Juan Mata
Herrera he's got Mata on the right hand side doesn't need him Saka with the block here is Mata Edge of the area, Di Maria. Mata continues his run. Juan Mata with a spectacular effort. Oh, what a goal! An amazing volley from Juan Mata. His second of the game.
Goli inni galfate takkana nam gammachiisu jiraatu tan jennu taphan irratti goli lamallee caal galfate akka sadiitu nugaate akkuma kanaani Manchester United Arsenalitti goli lam galchite moote akka klabiit Chelseaitti English Premier League keessa qabxii 67 dur jira Manchester Cityin 71 taant Arsenal 68 faan jirti. Goli kaleef guyyaadhaan gadda walitti qaban keessa ifalee fakkeennaaf yoo walitti qabneet ilaallu wartaaba kaleef guyyaadhaan gadda jechuun Tottenham Leicester City 4-3 Crystal Palace Stoke City 2-1 Southampton Burnley 2-1 Manchester United Liverpool 2-1 Chelsea Hull City 3-2 Arsenal Newcastle United 2-1 Everton QPR 2-1 mot akkum kan wadir bubusa golin soddomi tokko galtee jechu nami hagi tokko goli sadi galfat kam kan namo jollen Ivory Coast ta klabi English Premier League kes tabatan Wilfred Zaha fi Wilfred Bony klabi tabachu fi jirani goli heddu galchu ma fi jirani Bony Manchester City goli galche Zaha namo Crystal Palace galche war goli galche kes Kadibin Zlatan Ibrahimovic fa klabi Paris Saint-Germain tabata inellen klabi Lorenzo goli sadi galche buya tokko goli sadi yo Tottenham ti Leicester City afurif sadi moteje chokum khanan goli sadenu yo Harry Kane ti galchef yo West Ham fi Sunderland kale walin tabatan mo goli gurban West Ham Senegal bitatte Diafra Sakole galchetti akka West Ham mototolch yo Arsenal Newcastle lamafto ko motammo goli laman Oliver Gradditti Arsenal galche akka Newcastle mo amtu tolcheje chok mamo odu athletics si dabarra gama athletics si tene british city athletics british be kaman mo am fara dorgomme marathoni kilometri afur didami tokko Lisbon Portugalit dorgoman rekordi haran moani kara kilometri didami tokko kana daqiqa 59 sekondi soddomi lama fite namigan kudani afrika esat akisa kan mo injur kam Ethiopia tammo dorgomi Roma atletota Ethiopia gabadate ababa nagawoti fi masareti qittatati Ethiopia moe dorgomi IAAF kopestona didami tokkeso atleto da dunya bebeka motrat wal dorgoma open sport taratanu ma gam kiyan nagayan bulla ansora halaket
Kalama sadi Afrika radera mila muri Kalama sadi Afri maratoni katta muri
Dhaggeeffattoota keenya boor qophii keenya abbaa dabaree waa'ee uummata Oromoo dhaggeeffachuun dagatina. Amma immoo qophii addaa qabnutti dabarraa Shawaa Lixaa fi Arsii Lixaa keessatti kan ka'e ibiddi bonaa bosona hedduu mancaase jechuudhaan jiraattonni naannoo ibsuu isaanii torban dabre gabaasuun keenya ni yaadatama. Aangoonni immoo bosonni gubate jedhame hedduu akka hin ta'inii fi hirmaannaa uummataan dhaame yeroo ammaa to'atamuusaa dubbatu. Jiraattonni naannolee kanaa akka ibsanitti ibiddi kun eegaa jalqabee baatii tokko ta'ee jira. Aangoonni garuu kana ni haalan. Dhaabbata bosonaaf bineensa bosonaa Oromiyaaf daayirektara olaanaa akka ta'an obbo Didhaa Dirribaa ibiddi kun yoom akka qabatee fi dhaamsuudhaaf tarkaanfii fudhatame jedhan nuuf ibsanii jiru. Tujubeetu Finfinneetti bilbiluun dubbise.
Baatii tokkos hin turre qabatee dhaamee jira uummataanii. Inni gubateen bosona guddaa otoo hin ta'in saatoo kan jedhamu jira kan horiin dheedu tulluurra kan jiru tulluu naannoo amma saannatee iddoo jedhamu cilaaloorra iddoo jedhamu kaakkaa iddoo jedhamu isaan kun illee baay'een gubanne. Tulluu tulluurraa waggaa 3-4 namni qotee bulaan naannoo sanii horiidhaaf marga gaarii akka biqilchuu dhee kan akka aadaatti. Gubaa turetti jira. Eessa santu gubate malee bosonni guddaan akka baaleetti kan gubate hin jiru. Inni gubates immoo daangaa paarkii gaarren Arsii keessaa kan jedhamu keessadha. Ani bira ga'ee argeera. Dhaqee guyyaa lamaan tokko laalee aeroplaan innis irra deemame ilaalame amman bal'ataa gara bosona guddaatti deemaa jira moo deemaa hin jiru an jedhu ilaalame uummanni baay'ee akka inni to'atu godhamee jira. Yeroo ammaa kanatti biddichi dhaameera. Kan gubates garuu kan deebi'ee latu. Baay'ee gurguddaa miti. Oromiffaan gara sanatti saatoo jedhama. Gara shawaatti immoo qamaxxee jedhama. Afaan Ingiliffaatiin immoo eerikaa siisis jedhama. Eericha horiitiif isin oolaa gaggabaabaadha. Horiinis oolaanis keessattuu gadamsi baddaa isaan kun nyaata isaaniiti kan ta'u. Kanaaf isa kanatti gubatee bosona guddaatti ibiddichiin dabarre. Akka malee uummannis ba'ee caasaanis ba'ee nuusillee asii deemnee to'atamaatidha kan ture malee. Ji'a tokko guutuu waan gubatee miti.
Paarkii biyyoolessaa Baaleetti ibiddi qabatee bosonni hangi tokko gubateera kan jedhano.
Paarkii biyyoolessaa Baalee san keessa kan jiru magaalaa gubbaa magaalaa sana ol dabartu gara tulluurra Filaatoo kan jedhamu jira. Lafti bal'aan kan bosona gurguddaa irraa hin qabne garuu qamattee kan jedhu kana yookaan saatoo kan jedhu kana kan qabutu jira. Saatoon suni gaggabaabaadha. Amma keessa yoo dhaabattee mul'atte namni mul'atte. Baay'ee gaggabaabaadha. Garuu lafa guutee jira. Akka micireetti jechaadha. Inni naa gubatu tokkoffaa baay'ee hamaadha. Qilleensaas hamaa waan ta'eef yeroo gubatu ofitti nama butu baay'isee boba'a. Kanaaf yeroo galgalannaa qabbanaa'u dhaamsuu innaamaa. Innaa qilleensa ho'aan ka'u immoo hedduma dhaamiidhanii dhaamsinee galleessanii booda immoo deebi'ee kaa qilleessanii. Kanaaf haalli qilleensi jiru ho'i. Qilleensi goggogaan bubbeen isaan kun akka dhimmisaa ammaatu godhanii jiru. Haa ta'u garuu uummanni itti ba'ee to'atamee jira akkaataa jedhameen bosonni guddaan gubatee hin jiru. Kanammoo heelikoopteraanis irra deemame ilaalamee jira. Yoo ibiddi kun gara bosona guddaatti deemee humna uummata naannootti ol ta'uu danda'e humna waraannaallee itti bobbaasnee dhaamsuudhaaf haala isaa qorachaatti mijeeffachaatti kan turre waan ta'eef akkaataa kanaan yeroo ammaa kanammoo to'atameera. Uummatumaa naannoo humnuma uummata naannootiin to'atame jiraatan naannootti yaa'ee jechuudha.
Dhaameera jechuudha.
Ammaas ragaan inni qabu Baalee irratti kompiliitilii dhaameera. Arsii irratti naannoo Cilaaloo kana kanarratti kompiliitilii dhaameera. Iddoonni amma kaleessa galgalaatti jiru Gujii keessa ture. Isaas bulchaa godinaa Gujii wajjin har'a ganama wal arganee waliin haasofnee jira. Innis namni gara 10,000 kan ta'u ba'ee to'atee dhaameera. Innis immoo bosona guddaa. Kiraan faayirii uumee osoo hin ta'in bosonni irrisaa keessa bosona guddaa ta'ee jallisaa waan gogee harca'ee labalabu waan jiruuf inni kun through time ho'isee baala olaan isa gubee gara olitti ka'uu danda'a waan ta'eef manni bakka bakka itti yaa'ee akkuma duulaatti itti ba'anii akka to'atamu godhameeranis.
Lubbuun namaa badee qabeenyaan manca'e hin jiru.
Qabeenyi manca'e ammanatti gabaasanii iddootti iddoo tokko tokkotti mana bakka goojjoo dhaqanii bosona keessatti namoonni tokko tokko horiidhaaf darabaa galanii ijaaran keessatti achitti manni guggubatee jira kan namni keessa hin jirre jechuudha. Kan biraa namni tokko odoo ibidda dhaamsu hojjetaanii paarkii kanatti fakkaata osoo ibidda dhaamsu. Haaraan kaa'ame lubbuunsa darbeera. Ogummaa akkasii qaba. Ogummaa waayilaayifii. Yeroo baay'ee maa irratti hojjetaa reed fooks yookaan immoo sardiinni diimtuun tokko jirti baalirraa. Ishii irraa hojjetaa. Ishii piroomoot godha. Sadarkaa adda addaatti ogeessa akkasiiti. Filmii waan tokko tokko muuvii waan tokko waan qopheessu natti fakkaata achirra hojjetaa. Inni yaa'u piroofeeshinaalii ibiddichuma dhaamsuudhaaf. Quuqama qaburraa ta'ee osoo socho'aa jiru kan miidhame odeeffannoo akkasitti naga'e booda. Namni biraas hojjetootuma paartii san keessa namni xinnoo balaan irra ga'ee jiraachuun oolu kan miidhamee lubbuun darbe isa qofaadha. Inni kun ibiddi itti dhaqee yookaan immoo nama karaa deemuu odoo hin ta'in dhaamsuudhaaf namoota yaalii godhanirra balaa qaqqabe keessa namni miidhame jechuudha.
Aanaa ammayyaa fi dirreen cinnittis akkasuma bosonni gubataa jira jedhu jiraattonni naannoo sana jiran waa'ee sanaa quba qabduusin.
Ani odeeffannoon qabu garuu maasitti bakka baay'eetti qaba. Ibiddi qilleessi yeroo ammaa kun baay'ee rakkisaa waan ta'eef yookiin maasii qotee bulaarraa ka'aa yookiin ijoollee tasaa nama sigaaraa tuttaa harkaa ba'aa waan akkasii jira. Amma garuu gara dhihaa roobeera bokkaan ammayyuu jechuudha. Kajee galgalayyuu roobeera finfinnee waan ta'eef dhaamsuu danda'u. Ani immoo odeeffannoon qabu kan du'amma ibsee kana.
Garuu kan biraa kan isaan jedhanii barattoota ibidda kana dhaamsuudhaaf ba'anitu humni poolisii fi federaalaa itti yaa'anii qabanii ijoolleen amma mana hidhaa jiru ijoollee gara 200 qabanii uummata iyyinaan kan gadhiisanii kan 20 ol ta'an immoo mana hidhaa jiru naan jedhanii.
Lakkii kanaan ani quban qabu kanan dhageenye. Ibiddumtuu itti ka'uu isaan dhageenye. Namni qabamee dhamuun isaa afuufi ibiddumtuu achitti ka'uu isaan dhageenye. Nama ibidda dhaqee dhaamsu immoo waan dhamuufis hin jiru. Nama ibidda qabsiise garuu qabanii to'achuun hin jira. Malee ani odeeffannoo kanaan qabu.
Obbo Didhaa Dirribaa daayirektara olaanaa dhaabbata bosonaaf bineensa bosona Oromiyaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Okay, galatooma.
Sagantaa har'aaf qabnu tun xumuriin dura mataa oduun irra deebi'ee isin dhageessisaa akkaataa itti fayyadama laga Abbayyaa kan ilaaleen Itoophiyaa, Masriif, Sudaan har'a waliigaltee tokko mallatteessanii jiru. Waliigaltee kana kan mallatteessan hoogganoota biyyooti sadeenii ta'uun ibsameera. Michoomni Afgaanistaaniif Yuunaayitid Isteetsi gidduu bu'uura kan qabu ta'uu kan ibsan pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraaf Gaanii Ameerikaan biyya keenyaaf abdii bilisummaa kennitee jechuun galateeffataniiru. Gareen hidhattoota Sudaan kibbaa keessaa tokko kan ta'e koobraa kan jedhamu ijoollee loltummaa keessa turan 250 ta'an gadhiisuusaa beeksiseera. Naayijeeriyaa keessatti sanbata dhufu filannoo gaggeeffamu walabaaf madaalawaa akka ta'uuf pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa gaafatanii jiru. Magaalaa galma mootummaa Tunisiyaa Tunis keessatti aleellaa shororkeessotaa dhaqqabe sana booda muummichi ministeera biyyattii har'a poolisoota 5 hojiirraa ari'anii jiran. Haleellaa muuziyeemii biyyattii irratti gaggeeffame kanaan lubbuun nama 21 darbuun ni yaadatama. Loltoonni pirezidaantii Yaman Abdurraabu Mansuuriif amanamoo ta'an ribxe loltoota Huutii kan Shiyaa magaalaa galma kibba biyyattii Eden keessatti waraananii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.